Yes, you are a try to give your pain.
So what do you see,
Dodge? Pick up a message here, pick your brain. God, we put your enemy to shame.
Everybody shadow mado. Nana, everybody shadow mado. Everybody shadow mado. Nana, everybody shadow mado.
You wanna be a DJ? Come and train with Demogufu DJ
Academy.
Shake your head if you feel okay. Cause I'll give you victory. And no worries now get to it. And nobody now step to it. Wake up every morning. A new day is dawning. God's sunshine is shining. Take a step, you're the best and you know you're gonna prosper.
Naamka asubuhi, msela sina worry. Devu wamepata ngori. So, and I feel sorry. Come on, pat baraka zake sema hallelujah. Come on, pat baraka zake sema hallelujah.
I'm just content, so blessed, I sing my hallelujah. I'm living a life of blessed, I sing my hallelujah.
Everybody shadow mado, nana. Everybody shadow mado. Everybody shadow mado, nana. Everybody shadow mado.
Say na 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 na.
Now hear this.
Na 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 na.
Unajituna uko hungry. Chali mdogo na uko thirsty. Ukisteki nda kuroga you be my honey. You say you want me or oh, you're so funny. Cause I've heard it all before. I've heard it all before. Baby this, baby that.
Beep, beep, you got the keys to my Jeep. Usistuke sana mrembo hii ni stick shift. Ignition baby full speed. Skid
Utanipata na my boys nikikata maji. Kwa dunda sipendi vita jona watiaji. Nikiserereka, napenda ndogo hiyo. Nandimu, najagia maji moto.
You got the keys to my Jeep. Usistuke sana mrembo hii ni stick shift. Ignition baby full speed. Skid accelerator, speedometer. Kuserereka, speedometer. Accelerator, speedometer. Kuserereka, speedometer.
Kawewe ni gari, basi mimi ni driver. Kawewe ni nduthi, basi mimi ni rider. Kawewe ni bunduki, basi mimi ni sniper. Kama wewe kitanda, basi mimi pajama. Sexy body, fly like a beamer. Let me put it in reverse, I want it bumper to bumper. Umebeba, utadhani ni trailer. Kama wewe ni keja, basi mimi ni neighbor.
Beep, beep, you got the keys to my Jeep. Usistuke sana mrembo hii ni stick shift. Ignition, baby full speed. Skid accelerator, speedometer. Kuserereka, speedometer. Accelerator, speedometer. Kuserereka, speedometer. Lete shangwe, minye wana stamina kahiwa chache. Kama imeni nice irabwe, ana waste time maparare. Kama mawe, A trailer loader, girls in a the house. We rombosa, we dondosa, thaisi ki bouncer. Easy trousers in a shuka style ya ma dancer. Mina wa angusha to design ya mambanga. Accelerator, speedometer, kuserereka. Speedometer, accelerator, speedometer, kuserereka. Speedometer, beep beep. You got the
okay,
keys to my team.
Kin my baby,
I'm a
love so nice, I know. I'm a first. 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 I'
talk. Friday of my day, nice to spoke. Can't wait to cuddle up, so baby, hurry up and come my weekend love. Yeah, yeah. When we make love all night, all day. Weekend love. Yeah, yeah. When we make love. Yeah,
me just want the weekend to home. Well, want to see you. Have a package, I know my well one gear. Check in from a base, you know when I have to go a real. Me, you want some wine, what a real nice trio. Me have the remedy, mix with the energy. And the game we got to play, no need no referee. Set me free, set me free. Use your loving and come rescue me, my
weekend love, yeah.
Selector C dot.
Upendo kwa yai wezi fosi moyo. Aso kupenda mupe kisogo. Tusipotezane time usilete nyoto. I need some love now. Some real love now. Yeloni kuta sita man. Nipe pambe ni mwangerat. I need some love now.
Yanaweza kukosta. Oh, mapenzi safari. Kiridhi ya ndondondoki. Ila yanaweza kukosta. Yanaweza kukosta.
Umewezesha na kuna venye mafisi unawatesa. Umeivisha, umewezesha.
Selector C
dot. Umewezesha, umewezesha. Umeivisha, umewezesha. Na kuna venye mafisi unawatesa. Jo, ulifanya ni wachane na Melissa, Patricia, Vanessa, hata na Teresa. Mama niko solo, sina keja niko lodo. Kizani utalamba ukijai kukiona. Akifika Erianda, msokona. Wabeb, wabeb, kyondo, kyondo, guza kanyondo. Kika kani chote kime waba watu koko.
Ikikupa silver, goron, tape ya kamene. Chumini girimba kwa shea kama meme. Kukaf na loya, zote liachanga tene. Jusain na royo,
Selector C dot.
Chuna kindovu badai kaikate pembe. Chuno nyongoa kaikate kakadere. Napenda kwa ndolo kini vishanga pete. Jusura simbovu kumbao si lazima tembe.
I need some love now. Some real love now. Yaloni kuta sita man. Nipe pambe ni mwangerat. I need some love now. Some real love now. Yaloni kuta sita man. Nipe pambe ni mwangerat.
Mapenzi safari, kiri the end of dondoki. Ila yanaweza kukosta, yanaweza kukosta. Mapenzi safari, kiri the end of dondoki. Ila yanaweza kukosta, yanaweza kukosta.
Sina says baby la twa la la baga ila twa la meridi ya moyo upenzi lako la thamani
masheri hata nafasi na sana yo baby my honey hata balo binati
Entertainment for booking and DJ classes. You can contact DJ Demakufu on 0715-784-909.
Selector C-Dot. Follow me on Facebook and Instagram at Selector C-Dot.
Oh baby girl, stand up and wind your waist. With your big bummy, wind your waist. Oh, yeah. Oh baby girl, stand up and wind your waist. With your big bummy, wind your waist. Oh yeah. Ushaze mushe sezi keti chini
Ama
Ama ni ma Ama ni vilo mevali ya mini Baby take it down spin it Sorry can do it like you na na I say down spin it Sorry can do it like you na na Baby girl, stand up and wind your waist. With your big bummy, wind your waist, oh yeah. Oh baby girl, stand up and wind your waist. With your big bummy, wind your waist, oh yeah.
Contact 0743-413-876.
Selector C dot.
Blow my G-Beba. Natona taka investa Blow my G-Beba Beba Natona vest vest Blow my G-Beba Natona taka investa Blow na pendeza Chupa kavi ya nesta Miniskatia leather Kibenje buchi texture Sifo kwa Ebenezer Jo vile unatutesa Na vloko solo mam Na unani follow hand Sudikai Nyingi nga Idi nade Akoro hand Anamanyo pesa Jabondo Gilongo molo gang Ayech malich Mkono ni kaza bolo yang Kwa la kombi ya Niki na Ambalulu Neza mchonge ya miti Kashaka Zulu Na vle na onge ya Fiji na kana ote ya kwiki Apo kingojia misi na kuanganduru So wind your waist to sipime Nina moto na wendo wafa wizime Kama wewe bado siya mwona mwingine Usipime, iko nine
Like our official fan page, Demakufu DJ Academy, and be part of our community. Community. Community.
It's platinum. Asim kanyaga kana pigo zona fiki Kanyaga kama mbea sio rafiki Kanyaga kama fisi anaroya usnichi Akundisha kubishwa ni vipe Kanyaga wase wa shobo kudandia Kanyaga klabu kombo mbabia Kanyaga slay queens vipisho vya bandia Ukivipa hayeti madaivi na vimbia Uzushi, kanyaga, mashemu fake, kanyaga, nuksi, kanyaga, kudada dek, kanyaga, mawifi, kanyaga, paka ma ex, kanyaga, mikosi, kanyaga, oya kanyaga,
kanyaga, kanyaga, kanyaga, kanyaga, kanyaga, kanyaga, kanyaga, kanyaga, kanyaga, kanyaga,
kama nalicheza zangu,
kanyaga, kanyaga,
wale wakuda wadaku,
kanyaga, kanyaga,
yep, kidaku daku,
kanyaga, kanyaga,
wajue isi namba chafu, Squeezy what you wanna take money, so me keep with that posting.
Kanyaga,
kunitumia mipicha pigo gani eti basi dance
post
kabisa rusi kuchanga changa wakati mwenyewe na majanga sina godoro sina kitanda eti kuchangie kodi kwenda kupanga kama buti la mugambo wafuruga mipango waze wa insta michambo eti baby niunge bando uzushi
kanyaga
mashemu fake
kanyaga
nuksi
kanyaga
kudada dek
kanyaga
mawifi
kanyaga
baka ma ex
kanyaga
mikosi
kanyaga
oya kanyaga
kanyaga kanyaga kanyaga kanyaga kanyaga kanyaga
you listen to selector see that
Ninapozuka fikira zako hutenda kichwani mwangu we kichwani mwangu we napigwa butwa jinsi ulivyoziteka hisia zangu we unajua unapitiliza ongeza utundu baby koleza nifanye zuzu kwa kuzezeta unajua unapitiliza ongeza utundu baby koleza nifanye zuzu kwa kuzezeta nicheze kama lamba lalo
nicheze
weke kwa mutima wangi
nicheze
kisha tudigi digi
nicheze nicheze
Sinipe kimia kime nipe zile zako Mie kwenye flow Kuja nicheze na we Cause boy I'm on fire Ichome kwa juu Mishe jimwaya kwa makarafu Parafu ushaniweza we Unajua anapitiliza Ungeza utundu baby koleza Nifanye zuzu kwa kuzezeta Unajua unapitiliza Ungeza utundu
Selector C. Dot. Contact 0743-413-876.
Oh, na. Kila na tiga. The way you want. Oh, na. Kila mi tiga. Yeah. Oh, na. Kila mi tiga. The way you want. You're killing them all, yeah. Every competition, you're a winner. The way you want. Fit on man to see that. Oh, na. Kila mi tiga. The way you want. You're killing them all, yeah. Every competition you're a winner. The way you wind it on man to see
baby,
that.
Carry up and down,
oh, oh, oh.
Carry up and down,
oh, oh, oh.
Our body get a lot,
oh, well.
I say our body get a lot,
oh, well.
My baby carry front and back,
oh, oh, oh.
She carry front and back,
oh, oh, oh.
Our body get a lot,
oh, well.
I say our body get a lot,
oh, well.
Me see the major extra does come.
When he made you Msuputo design ya kikwetu Uko level ya kotu Number one never number two
Uni mchezo kuikiza Una shine kwenye kiza Una tenda mchezo kinita 90ka Girl I wanna be your mister Oh and I can't deny The way you make me feel
Inside
You're beautiful again
I can't deny
What's the way
Makufu entertainment. Entertainment.
Kaisa Boom.
Penda blena piga na penda blena swaga. Mimsaka na penda blena kata. Mr. Prof na pari wana data. Ati mini sumu wa kilamba na mumada. Numere taya nataka tuni kuwe juu. Feeling me clear. Anapenda kuni tabu. Abomination. Tabu. Ajui after apatira. Najitoa tu. So, sing for me mami. What you gonna give it to me mami. So, sing for me mami. Put it on me face then give it to me mami.
Sing for me daddy. Put it in my face then you say my name daddy. Win for me daddy. But in this race don't run fast daddy.
Asante mama. Asante mama. Go mami.
Asante baba. Yeah, asante baba. Nikune na hapa.
Asante mama. Asante mama. Go mami.
Asante baba. Yeah, asante baba. Nasikia fanya, mara hapana. Hapo mwili na kili zinapingana. Pale unaponigusa, unantekenya. Moyo nadundia chini ya kiuno. Toba, 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 toba. Sing for me daddy, daddy. Put it in my face, then you say my name daddy. Win for me daddy. But in this race, don't run fast daddy.
So, sing for me mami. What you gonna give it to me mami. So, sing for me mami. Put it on me face then give it to me man.
Fanya kama unatafuta sifa. Asa mbaka tokwe na mishipa, yeah. Sija za gindo na jaza pipa. Piga 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 mbaka ufungulie bomba.
Asante mama. Asante mama. Go mami.
Asante baba. Yeah, asante baba. Nikune na hapa.
Asante mama. Asante mama. Go mami.
Asante baba. Yeah, asante baba, mikune na haka.
Jump on the thing when you put out the thing and you put it up on my thing.
Another one.
Jump on the thing when you put out the thing and you put it up on my thing. You make me feel high rate. Feel high rate. Feel high rate.
That's why me a sing say
asante mama.
Asante mama. Follow me on Facebook and Instagram at Selector C-Dot. Contact 0743-413-876.
0743-413-876.
Asante mama.
Oh yeah.
Asante mama.
Oh na 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 na.
Asante baba.
No mi arobo.
Asante baba.
Monica lift up and feel it. Monica. Mon lift, lift and feel it. Monica lift up my feelings. Ooh. I wanna feel how you feel it. Yeah, yeah, yeah. Hey, I chalose it to pande. One time, tu wanshe jigo kwenye kite. Hevelo nani kangamo.
Oh, yeah, yeah.
Mimi kwako chinkororo. Ata niwe kibogoyo.
Oh, yeah, yeah.
Ntalamba filo lolo. Hevelo nani kangamo. Mimi kwako chinkororo. Ata niwe kibogoyo.
Oh yeah yeah.
Nitalamba filo lolo. Hey. Mtoto sex umengaru meoga na mafaranga. Umenipandisha joto. Siwezi lala. Unafinya kona piga ngeta. 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 Unafinya kona piga ngeta. 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 Unapiga ngeta. 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 Finya kona piga ngeta. 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 Kwenye roho mbaya fire bandem. I'm say fire bandem. It's all about us, not about them. Baby, not about them. Monica, you are me darling. Oh. Unavyo nipa asale. Unaniganga moyo.
Oh, yeah, yeah.
Mimi kwako chinkororo. Ata niwe kibogoyo.
Oh, yeah, yeah.
Ntalamba vilo lolo. Hevilo naniganga moyo.
Oh, yeah, yeah.
Mimi kwako chinkororo. Ata niwe kibogoyo.
Oh, yeah, yeah.
Ntalamba vilo lolo. Unafina kuna pinga ngeta.
Mombasa Island, Geta. You're listening to DJ Selector, Selector Cedar.
Are you lying? Geta. 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 Oh,
love me and their love is true. And I feel the same way, I can't deny. Baby, on the cool holiday, I will die for you. I saw who sit is right now.
Vimbele,
oh, I know pinga.
Kelelelele,
empty kuji fanya.
Vire,
kosi si ya wato wezi. Oh, baby.
Vimbele,
mane tantarira.
Kelelelele,
wanuk nuko, baby.
Vire,
and I want them to know,
oh yeah, hey, hey, you're the one I love,
one and only,
hey, hey, the one I want,
I want them to know,
baby, hey, hey, oh, you're the one I love. Hey, hey, the one I want.
I saw one baby, one, oh, you one baby, drop it down, baby, show me one to see, a little chocolate, mama. I saw one baby,
you should get to it.
Drop it down, baby,
you should get to it.
Show me a one to see. A little kupa mama. Yeah, benzi ni shere, benzi pia vita. Tukombane tupatane siri yetu ya ndani. Aga, unapome stare, ni vitu vya kupita. Hasa visi kuchanganyo, kanishusha thamani. Silangu sicheze kachura iwe dance.
Iwe dance.
Kanifanya mchipu the ruler emergence.
Emergence.
Oh my na. Moyo wangu mwenzako miwe pesa.
Miwe pesa.
Nisije kufa kwa mapresha ufungwe iwe kesa. Aswa usitishwe na ya.
Vyelele.
Oh anapiga.
Vyelele.
Eti kujifanya.
Vyelele.
Kwa sisi ya watowezi. Oh baby.
Vyelele.
Pale tantarira.
Vyelele.
Noko baby,
kere kere.
Kwa sisi autoweza.
And I want them to know,
oh yeah, hey, hey,
you're the one I love.
One and then know,
hey, hey, the one I want.
I want them to know,
baby, hey, hey,
oh, the one I love.
Than a sauna, better call the police informer. Bam bam, bigger than Bambi. Nazi maybe born as Wimbe. Oh, they dance all up in the party. Whenever me jiggle it, the boy say, ooh la la. You wanna push up on it? Me, I want it, push up on it. Back it up, girl, push up on it. Sexy lady.
Lose winning team, big deal. Din 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 din.
Nipe trumpet pa rum pa pa pam pam. Kama ni tam sema twice. Tam tam. Anakupenda irregardless where you come from. Word of God ni food, you can have some. Ukuwe na nguvu kama Samson. Kwanza ukisoma pale Samson. In the bless nipate kusing song. Ashina ni wataweka ringtone. Sometimes nakosa napiga 1 mil a day. But wase wasifanye ni jimade. Meanwhile wata ni jibambe. Focus on Jesus, nitamona one day.
Kuwe solo, kwanza kiwa momo, buda na mchongo. Macho zako ndogo chongo. Na mimboko mbaka usogo. Dema kiwa kampwa na stone proper. Lafwa kiwa vajwa na dundosa. Pale downtown na dundosa. Pale down kudundosa.
Venye wejibeba nga miudai miudai miupenda na benda. Chako venye uicheza nga miudai miudai miupenda na benda. Figa fire ni dangerous. Miudai miudai miupenda na benda. Fanya na feel kama veteran. Miudai miudai miupenda na benda. Miupenda na benda. You penda na penda, you penda na penda, you penda na penda.
Niko kigali yo shamba nda chuna mboga. Leje jaza kwa chupa ya Tony Walker. Ninataki ya mayangu na rienga. Zichuna kama chengu kunyanda upigwa mboka. Kukumanga kwa tuzangu za mboka. Kuna panya subaka takula nyoka. Wakichaka kitanda liko na sofa. Chapa chapa kichapa na chia broma.
Venye ujibeba nga miudai miudai miupenda na penda. Chako venye uicheza nga miudai miudai miupenda na penda. Figa fire ni dangerous. Miudai miudai miupenda na penda. Na fanya na feel kama veteran. Miudai miudai miupenda na penda. Miupenda na penda. Miupenda na penda. Miupenda na penda. Miupenda na penda.
Wambulu luku washa kindukulu.
Selector C dot
washa kindukulu. Washa kindukulu. Kukuja nilikupitia makipoko. Pale Instagram gachatisha na kimboto. Venyo na watesa minapenda mangoko. Mangoto maloko. Siko kwa mosho orosho. Madiva zimebundi na nikuru. Kulamba mururu fika ndono juu ya koto. Vurugu kukaba kwa kila mauru.
Kwanza venyo mejibeba nga miudai miudai miupenda na penda. Chako venye uicheza nga miudai miudai miupenda na penda. Figa fire ni dangerous. Miudai miudai miupenda na penda. Fanya na feel kama veteran.
Selector C dot.
Kitabu ninge kupa.
mama.
Alionipe majigi jigi, majigi jigi, jigi. Twende wote mama.
Mchezo ya ziki ziki, ya kivili vili. Twende wote mama.
Basiye, nikumbatie, nishikilie. Deka kifoni mwangu, kumbatie, nishikilie.
Control my system, control my system, girl. You have to control my system.
Control my system, control my system, girl. You have to control my system.
Control my system, control my system, girl. You have to control my system.
Control my system, control my system, Bailey. You have to control my system.
Control my system. Control my system. Control my system. Control my system. Control my system.
Holding you tighter, girl, from the road. Taking this step, I wanna take you, girl, back on me hood. What if I do
that? I'm buzzing, I already know it's my man calling. Is he losing swallowing? Yeah, yeah, I'm already balling.
I'm a spender, sit up with tender, I'll be your defender. Boom, shaka.
Nakupenda, oh boy, no retreats, no surrender.
No surrender.
Control my system, control my system, girl. You have to control my system.
Control my system, control my system, girl. You have to control my system.
Control my system, control my system, girl. You have to control my system.
Control my system, control my system, Bailey. You have to control my system.
Control my system. Control my system. Control my system. Control my system.
Nataka baby nikupende non-stop. Unavo niguza mi baby don't stop. Ukiwa na mini na hisi ni kota.
Ma! Take it easy, come baby come. We have to come from the top. Easy, come baby come. We have to take it back from the top. I'm a spender, sito kutenda, I be your defender.
Nakupenda, oh boy, no retreats, no surrender.
Control my system, control my system, yeah.
Like our official fan page, Gemma Khufu DJ
system,
Academy, and be part of our community.
Control my system, control my system, yeah.
Control my system, control my system,
Select a seed.
Tabia ya kuagiza pombe na ziwe unalipa.
Tunasondeka.
Umekuja det na mabeste zako na sijawaalika. Njaro za kuingia chumbani mwangu na mlango hujabisha.
Tunasondeka.
Unangara ndula zangu unaziposti kwa Insta. Umenivalia wigi tamu kumbe ndani ni matuta.
Tunasondeka.
Akumbe pia haga feki tulidhani unafiga.
Okay. Si watu wana tabia mbaya. Si mbuko na matabia mbaya. Si watu wana tabia mbaya. Okay. Si mbuko na matabia mbaya.
Tunasondeka. Ma!
Selector C Dot.
Look at me, baby girl. Umebeba hadi zile nataka. Unanipa feeling girl. And you know I want ya. The way that you carry your body. Unaleta shida mpaka na bandari. The way that you bend down, bend down. Inanipatiza mpaka na kuja kwenye uko. Baby girl, umenimada. Basi tuende nikupe chukikesho. Baby girl, piga kinanda. Punguza sauti wasitusikize. Acha nikupeleke kwa morio. Hapa siko free hili corridor. Sioni ya pakeja hini ngolijo. Ita ubu niko horrible. Acha nikupeleke kwa morio. Hapa siko free hili corridor. Sioni ya pakeja hini ngolijo. Ita ubu niko horrible. Koroga mimi niko nyuma na koroga.
Maisha haina formula. Ukikuroga wezi kuwa the same. The way you wine siyo regular. Kuroga maji iwe champagne. Vilo na tingisha ziko. Misi wezi la la la. Kuroga lafu lambe mwiko. Tufike home kisha pa pa pa.
nipige hapa kati kama wangila. Ukinichenga kaba bangida. Dogo mdogo baby tonzita. Tonzita, yeah. Nipige hapa kati kama wangila. Ukinichenga kaba bangida. Mdogo mdogo baby tonzita. Tonzita, yeah.
Koroga, mimi niko nyuma na koroga.
Niko nyuma na koroga.
Koroga,
yeah.
Kill me, the way you shake your body, no way. So let me talk about it, let me talk about it. Come sit by me, yeah. I'm so late, all. Oh yeah, you make my day brand new. Every time I sing for you. But why? I don't wanna leave you. Koroga, koroga, yeah. Onduga, yeah, koroga. Yo, kore, baby, bindosa. Me can't try, girl, me can't try.
She day na me brave,
yeah, yeah.
You took my baby,
yeah, yeah.
Like our official fan page, Demakufu DJ Academy. Be part of our community. Yanoma Serna.
Kunde boy.
Wolo. Sack. Wolo. Sack. Wolo. Sack. Wolo.
Sase gondo.
Wolo. Sack.
Gondo.
Wolo. Sack, wolo, sack, wolo.
Ukut, enyole kijori.
Bondo sack,
giruole lujali.
Bondo sack,
nadio barao.
Bondo sack,
kijama sobani.
Bondo sack,
kuto muzima ajala.
Bondo sack,
pesa kanuno wa vocha.
Bondo sack,
kamtoa mtu kafara.
Bondo sack,
kwa mganga apandishwe nyota.
Bondo sack,
wele dito aswe.
Bondo sack,
idagima sa cream. Eti ana Facebook password.
Bondo sack,
anaomba omba watu simu.
Bondo
sake. Indu my den.
Bondo sake.
Umadeo shokol.
Bondo sake.
Mtata kulipa madeni.
Now hear this.
Siongeza manjojo, leo taratibu misi na garaka. Mpaka majogo, I love the way you got it from me daddy.
You turn me, oh.
Fundi wako wa mapesi chumbani.
Mandigo ningo, oh.
Niko gelika msumari.
Kwa nyundo ya kome, oh.
Nisukushika usukani.
Drive me loco, oh.
Katoto bisi kuti kuti. Madwiti twiti. Kamejazia kati kati. Yani tiki tiki. Kalivyo katamu yani keki keki. Madwiti twiti. Speedy mi ya misi fungi begi. Yuki jiki jiki.
I don't chant my energy and I don't get that for no energy. I don't
charge my energy. I don't get time for no enemy. Police they money to me. Nothing with person never see. I'm on nothing with person never see. Forget it, I say fashi. Money soon expected. Check out what by the agent. I take her to the person. Check jelly, check, 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 check. I'm in the answer, then yes sir. And I'm in the answer, yes sir. Respect is reciprocal, even though who not knows they are special. Anybody, we no want to search it. Anybody, we no the body body. I can't something, I can't something. Go back a fele, fele, I can't something. You want your bread, you never want. So now because myself, I never talk. I look you, they laugh, you go. I know say the time go come, mama. I know say the time go come. When you know go fit the light, oh ma. Mama, mama, life not on Python. What tell you like on a go by jinja me, you best get let go pass. Yeah, you go jack on go. Anybody, we no want to search it. Anybody, we no take body body.
Select a seed,
single. Watch my love, love, bye. Love, bye. Why you was it for single? Single. Walking on and now it was it. Was it? Yeah. Well, get to me and you, my biggie, biggie. Tofuni kipini shanga bangili. Nani pagamiki willy willy. Tuki wawa willy, wawili, wawili. Miundo kihindi chori chori. Napyo juwa kulisa kakachiri. Nani pagamiki willy willy. Wawili, wawili, wawili. Waonyesho na vyo donosha. Kapota boki unobambucha. Wamera ukamini likesha. Walikutaka waka kukosa ehe.
Donosha. Idonosha yo. Idonosha yo.
Donosha.
Idonoka yo. Idonosha. Idonoka yo.
Donosha.
Donosha yo. Idonosha yo.
Donosha.
Idonoka yo. Donosha. Idonoka yo.
Aya donosha. Krikiti kata. Kiuno minjuka, dona nikosha. Hapo swadata, fanya unabinuka. Basi dondosha, sindimba chakacha. Ndumange kapuka, wali dondosha. Fanya kunichachafya, nizidiwe huka.
Nyonga umejaliwa, kakupa mama. Utamu sukari ya miwa, uko mwanana. Weli umetunukiwa, we mwanalane. Kumesha wanokuvizia.
Aya kuje de de de,
highway.
Nyonga sogeze,
highway.
Nise benze benze,
highway.
Aya jibe be be be,
highway.
Fanye una dege dege,
highway.
Ile geze geze,
highway.
Dondosha,
idondosha yo. Idondosha yo.
Dondosha,
idondoka yo. Idondosha, idondoka yo. Dondosha yo.
Ukudekeza kama mpoko, ukudekeza kama mpoko. Sura unafurahia, nafu ngeuka moto. Machozi umelia, mwimama mungene. Mwana pesa kama Dangote,
Dangote.
Ni chayu msiki, naweza penda mtu yoyote. Penzi sio somo, kasome kwa kitabu. Penzi mefanya Harmonize, fukuzi shemwarabu. Penzi yoyo meleta kwa nangu vita. Squeeze is your own. Nashia kwa like Easter. Hivo so kupenda achana nai. Nekupenda penda nanai. Mambo sisi ya kubada.
Hebu cheza
umenai. Kama songi ni mekoro.
Selector C-Dot.
Why they for Benzema?
I want a dollar.
Sense in my face, kind dance, you the dance. I'm doing the singing, you doing the dance.
Oh, yo, why you wanna do me long thing? Share up when I'm sorry, yo. Why you do me something? Yeah. Oh, yo, why you do me long thing? Share up when I'm sorry, yo. Why you do me something?
Oh, one neck, Macam, body to correct. Oh, no, 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 Eddie, man, don't forget. Money, go perfume. Oh, collect. Oh, one neck, oh, one neck, Macam, body to correct. Say she love me, they all love it. Sensima, why they for her? Benzema, why you want a dollar? Sensima, this kind dance, you the dance. I'm doing the singing, you doing the dancing. Benzema, why they for her? Benzema, why you want a dollar? Sensima, this kind dance, you the dance. I'm doing the singing, you doing the dancing.
Benzema, baby, chama na ma na kajo. Yo dam, 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 yo back when all I want me can do. I need go to body, oh yeah, to body, fun daddy, yo. Oh baby, to body, oh yeah, to body, fun daddy, yo.
Benzema, this kind dance, you the dance. I'm doing the singing, you doing the dancing. Benzema, why the for her? Benzema, why you want a dollar? Benzema, this kind dance, you the dance. I'm doing the singing, you doing the dancing.
Why you Benzema, why you wanna do me long thing? Share up when I'm sorry, yo. Why you do me something?